kunifikisha baby oh, kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea sope dhamana wezi wanakungopea kungopewa ja
waja
ya yeah, tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa chizi kichwani
waja
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 ya yeah, tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa chizi kichwani Niguse baby, hisia zangu mama, umenidhibiti oh. Niguse baby, hisia zangu mama, umenidhibiti
touch me,
wanivuruga na unomo, na unomo nipeleke, nipeleke show momo, tajichanga nikupose mdomdo Jina langu lianzisha geuko uwa Umetosha, umetosha, we no special for me Kitu tisa, ila kumi ujichunge yeah.
Waja,
ya yeah, utusipendane
Waja,
wanakushawishi na mane
Waja,
wanakaa chizi kichwani
Waja,
waja, ya yeah, utusipendane
Waja,
wanakushawishi na mane
Waja,
wanakaa chizi kichwani Niguse baby, hisia zangu mama, umenidhibiti
oh,
Niguse baby, hisia zangu mama, umenidhibiti
Touch me, touch me
Niguse baby, hisia zangu mama, umenidhibiti Sia zangu ma Umenidhibiti
Touch me, touch me